VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda mutwumvira kuri FM 48 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu ikigali mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Hano muri studio Garindwi i Washington DC muri kumwe nange Eugenia Mukankusi na Rosine Munezero. Turabaramukije mwiriwe neza mwabonye bucyaha muri hose ikaze mwese kuri radio yanyu. Tubifurije umunsi mwiza wa Eid al-Fitr abayisilamu bose mwese mwarangije ukwezi gutagatifu. Hanyuma muri aka kanya rero mu kanya kaza gukurikira turabageza ikiganiro muri Isanga, turavuga kuri gahunda nshya yo kuvura sida mu Rwanda. Mbere yaho ariko n'amakuru magufi mugezweho na mugenzi wanjye Rosine Munezero.
Mwiriwe mwese abatukumviriza. Uno munsi abayisilamu bo ku isi bahimbaje umunsi mukuru w'Eid inyuma y'ukwezi bamaze bari mu mafungo. Mu Rwanda uwo munsi mukuru naho nyene wahimbajwe n'abayisilamu baho. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi aratubwira uburyo uwo munsi wahimbajwe.
Ubwo basozaga igisibo cy'ukwezi kwa Ramadhani, mufti w'u Rwanda Sheikh Imana Salimu yasabye abayisilamu kazi kureka kwambara imyambaro ibepfuka amaso yose. Uyu muyobozi w'abayisilamu mu Rwanda yatangaje ibi nyuma yaho hirya no hino ku isi hakomeje kumvikana iterabwoba rikorwa na bamwe mu biyitirira idini ya Isilamu. Mufti w'u Rwanda yavuze ko iri terabwoba no mu Rwanda ryahageze.
Intumwa y'Imana Muhammad yabaniye neza aho badahuje imyemerere, aho yagiranye amasezerano y'ubufatanye n'abayahudi bari batuye mu mujyi wa Madina, bagirana amasezerano mu kurinda umujyi wa Madina bose bari bahuriyeho. Dushingiye kuri izi ngero tumaze kuvuga, birashimangira neza ko ibikorwa by'iterabwoba mu mazi iminsi mwumva hirya no hino ku isi bikibasira inzira karengane ntaho bihuriye na gato n'idini ya Islam. Hano iwacu by'umwihariko, naho mu bihe byashize hagaragaye bake biganjemo urubyiruko bafite ibitekerezo by'ubuheza nguni bwitirirwa Islam.
Mufti w'u Rwanda yatangaje ko amaze gushyirwaho amabwiriza ntarengwa agamije gukuraho icyuho ku muntu wari we wese wakwitwikira idini agakora ibikorwa by'urugomo.
Mu Burundi naho nyene uwo munsi wahimbajwe. Umugenzi wacu Evariste Nziko Banyankari mu ntara ya Cibitoke turi kumwe kugira atubwire muri make uko wahimbajwe. Evariste mwaramwiriwe.
Mwiriwe neza Rosine.
Evariste, watubwira nimba hari ubutumwa runaka boba batanze kuri uno munsi canke icyo basaba ku buryo bw'umwihariko?
Abayisilamu mu ntara ya Cibitoke bashima ko kikiringo cy'amafunguro bari bamaze mu kwezi carangiye mu ntara basanzwe babamwo hari umutekano ukwiye. Mbere bakavuga bati bashima intambwe akarere kateye ko gufasha abarundi kugira ngo baje mu biganiro vy'Arusha. Mbere rero batera kamo abazita ibiganiro vy'amahoro bihuza abarundi y'Arusha kuva ku munsi wa gatandatu w'inondwi ko bogenda koko badashira neza zabo imbere kugenda imbere ineza z'igihugu, ineza z'abarundi n'uburundi kugira ngo uburundi bushobore kogorora.
Urakoze Evariste, uratuha amakuru aramburuye mu kanya kari imbere. Tukiri mu Burundi mu gisagara cha Bujumbura, mugenzi wacu Fidelite ishatse nawe nyene yagendeye abayisilamu mu bice bitandukanye by'igisagara cha Bujumbura, kandi turi kumwe kuri mikro. Fidelite mwiriwe. Fidelite, nawe tubwira uburyo abayisilamu aho mu gisagara cha Bujumbura bahimbaje uyu munsi nimba hari n'ubutumwa runaka batanze.
Abo twaganiriye biyamirije ibikorwa by'iterabwoba bikorwa n'abantu bitidi n'igihe Isilamu, kavuga ko Isilamu ari idini rivuga amahoro, rivuga urukundo, ndetse rero bamenyesheje yuko nasesana utwara urwego rw'abayisilamu utwara urongoye abavuga ubutumwa b'abayisilamu bayita ba imamu yateye akamo ko abayisilamu bakomeza ubumwe mu byo bakora byose.
Kuri icyo nyene cy'iterabwoba bimaze iminsi byibonekeza mu isi mu mico itandukanye y'isi, abarundi hari icyo babivuze ko hari ubutumwa baronse cyanke abo mwaganire cyari cyo bumvise bavuze kuri icyo?
abo twagaririye nendeje kwivuga yuko batera ubyatsi ibikorwa by'iterabwoba yamara baremeza ko mu Burundi atabaragenda guhamvya iyo migwi y'iterabwoba ndetse bakanavuga yuko mu gihe cy'u Islam haratekanya inyigisho nyinshi nyinshi ibyo bita amasezerano mu Gifaransa avuga kwigisha ugaruka kugira ngo ntiruje muri bene ibyo bikorwa.
Urakoze Fidelite, na uraduha amakuru arambuye mu kanya kari imbere.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Shute za churu, yeni la dirigu ya Amerika, yivujiri Washington DC, mchirundi ni Kinyarwanda. Numwanya wikiganiro muri sanga. Muri kumwe nanje Eugenia Mukankusi, mbaha ikaze kuri radio yanyu. Nkuko mbimenyereye buri wa gatatu, ikiganiro muri sanga kivuga ku buzima. Miliyoni 37 z'abantu ku isi hose bagendana virusi itera sida. Muri abo miliyoni 17 nibo bahabwa imiti igabanya ubukana bwa sida, urebye kugeza mu mpera z'umwaka wa 2015, umwaka ushize. Ishami rya woni ryita ku buzima OMS ritangaza iyi mibare, risanga abantu bose bagombye guhita bashyirwa ku miti bikimara kuboneka ko bafite virusi ya sida. U Rwanda ni kimwe mu bihugu bibiri bya Afurika byatangiye iyi gahunda. Uyu munsi twatumiye umuyobozi wa programu yo kuvura sida mu Rwanda. Umutumirwa wacu ni Dr. Muhayimpundu Ribakare, ashinzwe iyo gahunda yo kuvura sida mu Rwanda. Mukanya rero arabasobanurira uburyo bushya bumaze gutangira mu Rwanda. Nkuko nari mbivuze, muri Afurika u Rwanda ni igihugu cya kabiri gikoresha ubwo buryo nyuma ya Lesotho. Ni uburyo rero bwatangijwe mu Rwanda ku mugaragaro mu kwezi kwa gatandatu kuri ku itariki ya 30. Ku itariki ya mbere rero kwezi kwa 7 nibwo iyo gahunda yatangiye mu Rwanda hose. Dr. Muhayimpundu araza rero kubasobanurira ko iyi gahunda iteye n'inyungu ifitiye abagendana umugera wa sida ndetse n'igihugu muri rusange. Muduhe telefone zanyu tuze kubahamagara, mubaze cyangwa se mutange ibitekerezo byanyu. Bibutse telefone yacu ni 202-441-931, 202-441-931. Mushobora kandi no kutwoherereza ibibazo mwifuza kubaza cyangwa se ibitekerezo byanyu bigufi. Twakire noneho umutumirwa wacu Dr. Muhayimpundu Ribakare. Ndabashimiye cyane kuri uyu mwanya muduhaye muri kiganiro kandi mbahaye ikaze ku ijwi rya Amerika.
Wakoze Jenny.
Mu gutangira nagira ngo Dr. Muhayimpundu mutubwire uko uburyo bushya bwo kuvura sida mu Rwanda buteye naho butandukaniye n'ubwo ari busanzwe bukoreshwa.
Jenny nabumva bose radio ijwi rya Amerika. Ashakubwira ko ubu nitwabwita ko ari uburyo bushyashya, ahubwo ni uburyo bwunganirwa ari buhari, ko imiti tuzavuza ni imiti dusanzwe dukoresha. Icyahindutse itandukanye n'uko byari bisanzwe, ahubwo ni abantu twari dusanzwe tuvura. Usanzwe iyo twavuraga abantu bafite virusi itera sida, ari byo twarebaga mu mubiri uko virusi umuntu yandura. Virusi si uburwayi busanzwe, ahubwo virusi iraza igasenya imbaraga z'umubiri. Hari ibyo twita uturemangingo kuri sida, ho kenshi batwita CD4 mu ndimi z'amahanga. Ariko ni tumwe mu turemangingo dufasha umubiri kwirinda izindi ndwara zose umuntu ashobora guhura nazo. Icyo virusi ikora, iraza ikica turiya turemangingo CD4, Abanyarwanda batubona izina tutwita abasirikare. Iyo imaze kutwica tugabanuka, umubiri usigarana intege nke. ukuvuga indwara yose umuntu ahuye nayo ubusanzwe umubiri urwanirira nkwita uburwa urwara si cyangwa nturembe icyo gihe iyo virusi imaze kugabanya uturemangingo usanga umuntu agenda arwaragurika niho uvuga ko yarwaye sida ubu buryo ubusanzwe ubwo twavuraga umuntu tureba abo basirikare cyangwa se utwo turemangingo tukareba umubare uko wagabanutse tukamuha imiti ifasha kugira ngo ya virusi itakomeza kwica abasirikare noneho bakomeze bororoke icyo twakwita uburyo busa ni uko iteka twarebaga uti uyu munsi mbere y'uko dutangiza uburyo busa twavuraga umuntu ufite abasirikare bari munsi ya 500 ni ukuvuga ko wabaga ufite virusi itera sida n'ubwo waba uyifite tukayipima twabona ko uyifite twareba utwo turemangingo cyangwa se abasirikare tugasanga urengeje 500 ntabwo twagutangizaga imiti igabanya ubukana bavuga ati dutegereze impamvu twategerezaga ni uko niho ubushakashatsi bwari bugeze niho bwatwerekaga ko umuntu ashobora kunganirwa iyo abasirikare bamanutse ariko uyu munsi ubwo mwabita ubushakashatsi bwagaragaje ko iyo umuntu avuwe hakiri vuba bimufasha ko ba basirikare be batamanuka noneho bigafasha ko umubiri ukomeza wirinda nk'umuntu udafite virusi itera sida icyo n'umuryango w'ubuzima WHO cyangwa se OMS wabitangaje mu mwaka ushize kuvuga ko ibihugu byagombye kureba ukuntu bishobora gutangiza ubwo buryo bushya buvura buri muntu ufite virusi itera sida niho u Rwanda rwafashe iya mbere nk'uko mwabivuze turi igihugu cya kabiri cyatangije ubwo buryo nyuma ya Lesotho dufata iya mbere ko ubu kuva ku itariki ya mbere y'uku kwezi buri munyarwanda wese ufite upimwa agasanga afite virusi itera sida tutitaye ku mubare w'uturemangingo cyangwa se CD4 cyangwa se abasirikare afite tujye tumutangiza imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida
ubu buryo se muzabukoresha ku bantu bose baba abana cyangwa se abantu bakuru
nibyo yaba umwana cyangwa umuntu mukuru kuko bose uko virusi ikora mu mubiri ni kimwe ubusanzwe abana bari munsi y'imyaka 5 bo nta nubwo twarebaga abasirikare ko twumvaga ko abana bari ubushakashatsi bugaragaza ko iyo banduye virusi itera sida bo ubuzima bwabo buhungabana cyane munsi y'imyaka 5 bo twabavuraga tutarebye umubare w'abasirikare ni ukuvuga ko abana bari hejuru y'imyaka 5 nabo twarebaga uwo mubare w'abasirikare ariko kuva tariki ya mbere ko nabivuze bose ari abana n'abantu bakuru bose uburyo tuzabukoresha twatangiye kubukoresha
none Dr. Muhayimpundu Ribakare nta ngaruka bishobora kugira ku mubiri w'umuntu tuvuge nko ku bushobozi bwawo bwo kwirwanaho mu gihe umuntu afashe imiti y'abasirikare barinda umubiri we batari bagabanuka
bakoze nibyo ingaruka ariko reka mvuge ko ari ingaruka nziza ingaruka nziza ni uko ubundi uko twavuraga ni nkaho twavuga ati twategeza ko umuntu aremba kugira ngo tumuhe tumwunganire ubu itandukanye nuko tuzamwunganira atararemba ni ukuvuga ya miti izaza isange n'umubiri ugifite imbaraga bifatanye urumva ko ingaruka zizaba nziza gufata imiti ho n'ubundi uwayifata agatinze n'ubundi iyo utangiye imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida ni imiti itagira iherezo ni imiti umuntu afata ubuzima bwe bwose dutegereza ko tuzabona umuti ukiza virusi itera sida ariko kugeza ubu ni imiti umuntu afata ubuzima bwose iyo miti rero ingaruka navuga cyane ihari ni ingaruka nziza ku muntu kuko azanafata imiti atararemba ataragaragaraho virusi ataragira ibindi bibazo
hanyuma ku gihugu cyo kizahungukira iki ko hazaba haje abantu benshi bakeneye noneho imiti
nibyo ngira ngo iyo umunyarwanda yungutse n'igihugu kiba cyungutse iyo ni inyungu ya mbere ku gihugu ni uko tuzavura abantu bagikora bagifitiye igihugu akamaro batarajya mu bihe byo kurwaragurika iyo umunyarwanda arwaraguritse reka mvuga abanyarwanda ko ndavuga ku Rwanda ariko iyo umunyarwanda arwaraguritse ni ukuvuga haba umutwaro ku muryango we bwa mbere kuko umuryango utanga byinshi kugira ngo ubashe kumuvuza ndetse wa muntu atari nta n'icyo yinjiza ntacyo akora urumva ko n'ingaruka ziza ku gihugu kugira abaturage batagira icyo binjiza ariko ndetse n'igihugu kigatanga amafaranga menshi kugira ngo kibashe kumwitaho icyo gihe dutangiza imiti hakiri kare tuzavura abanyarwanda bakiri reka mvuge active cyangwa se bakiri mu mirimo bagikora nta gihombo igihugu kizagira kubera kugira abaturage barwaragurika. Iyo ni inyungu ya mbere. Inyungu ya kabiri nuko navuga ko ari mu gihe kirekire, nubwo igihugu kizasoramo amafaranga menshi. Ibyo tubyumva ko ni amafaranga yongeye kuyo twavuzaga, niba twafataga abantu bakeka ariho tuvura, ubwo hari andi mafaranga igihugu kigomba gusohora muri iyo miti. Ariko icyo gihe ni nk'umucuruzi ushora kugira ngo azunguke. Icyo navuze, ayo mafaranga igihugu kizashyiramo ariko kizayagaruza mu buryo abaturage bayo batazarwaragurika. Ibyo ni uburyo bukomeye bumwe. Ubundi buryo bwa kabiri ni uko ubushakashatsi bwagaragaje ko iyo umuntu atangiye imiti agikomeye, agifite abasirikare benshi, bimwongerera amahirwe y'uko kwanduza mugenzi we bigabanuka. Ntibivuze ko atanduza, ngira ngo tubyumve neza abateze radiyo amatwi, si ukuvuga ko umuntu atanduza virusi itera SIDA ariko agabanya ibyago byo kwanduza. Kandi muzi ko ubwandu bushyashya bwose buturuka muri ba bandi bafite virusi itera SIDA. Ni ukuvuga ko nitugabanya ubwandu bushya, icyo gihe nacyo igihugu kizaba kikoze investment, cyangwa se ni ikintu kizunguka ko abantu kizavura mu minsi iri isaha azaba ari bake cyane. Ngira ngo ni inyungu ikomeye ku gihugu, cyane ku gihugu cy'u Rwanda gishyira imbere ubuzima bw'abaturage bayo.
Birumvikana rwose. Ndabashimiye madame Muhayimpundu Ribakare kuri ibisobanuro muduhaye ku byerekeranye n'ubu buryo bwo kuvura indwara ya SIDA. Ikiganiro muri isanga ni ikiganiro giha ijambo abakunzi b'Ijwi rya Amerika bifuza kugira icyo babaza. Nagira ngo tutangire kubakira. Turahera kuri Dismas Bagabo usabye ijambo. Giza ati ari mu Burundi, aravuze ati maze kubona ibyo mwaduteguriye nahimbawe, kuko biri mu byadufasha kuremesha bene wacu na bashiki bacu abamaze kwandura agakoko gatera SIDA, tugahimiriza abatarandura kwirinda. Kuri iyo ntumbero natwe twarashinze ishyirahamwe PADEC ritegekanya kurwanya icyo kiza ruhonyanganda SIDA. Ati mubonye akanya rero mwampa ijambo nkagira icyo nterera. Ubwo turamugarukaho mu kanya. Ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko telefoni ye itarimo gukora. Twakire Emmanuel uri Gikondo i Kigali mu Rwanda. Emmanuel uranyumva?
Ndabumva.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Igitekerezo cyanjye.
Emmanuel buretse gatoya, uri ufite radio iruhande rwawe ngo uyigabanye? Yifunga hanyuma dukomeze.
Igitekerezo cyanjye.
Yego.
Narindi kugira ngo mbaze umutumirwa icyo gikorwa cyo kuvura ubwandu bushya, akenshi na kenshi n'ubundi na mbere uburyo bavuga wasangaga babwiye baha abarwayi randevu ngo bazaze bajye ku mavuriro, ugasanga nko mu byaro mu cyaro cya kure abaturage kugera kuri ku masantere do sante biragoranye, ku buryo usanga bo barahejwe muri icyo gikorwa cy'ubuvuzi. None nagira ngo mubaze mbese noneho icyo gikorwa n'ubundi biracyari nka mbere, ni ukujya batanga amarandevu cyangwa bazabishyira nko mu midugudu abaturage bajye bisanga aho hafi batarinze gukora urugendo bajya gushaka imiti? Ni icyo kibazo nagira ngo mumumbarize. Murakoze.
Urakoze cyane Emmanuel. Reka twakire na William. William uranyumva? Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Ikibazo ngira ngo mbaze umutumire, ese buriya baramutse batangije imiti abantu bajyajya bafite n'abasirikare benshi, ntabwo imiti ishobora kubagiraho ingaruka? Ikindi hari ukuntu bariya abantu baba bababaye kandi bakeneye gufashwa, hari nk'ukuntu babagenyeraho agafasha niwenda niba ari nk'igikoma gike, niba ari nk'ibicuma ugasanga wenda bibagezeho ari nk'ibiro bitanu, nta kuntu bagira bakorera ubuvugizi bakajya babibona batamanje kubigabanyiriza mu mayira bikabageraho uko byakabaye. Nagiraga ngo adufashe adusubize, ariko cyane cyane ku ngaruka ishobora kugera ku bantu bari gutangira bwa mbere izarize nk'uburyo bazirinda.
Urakoze cyane William. yego bwo muganga muhaye impundu ribakare abasubize muganga ibibazo mwabyumvise
rakoze jeni nabyumvise ndabona hari ikibazo cya Emmanuel uri Kigali avuga ati abaturage ugera ku bigo nderabuzima birabagora ese bizagiraho imiti tushyira mu midugudu Emmanuel ndetse ngira ngo kugeza ubu u Rwanda ruri mu bihugu bya mbere byegereje abaturage imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida ku buryo iyo tuvuze ikigo nderabuzima tuvuga ko numva mwese muzi ko u Rwanda ruteye imirenge buri murenge ufite nibura ikigo nderabuzima kimwe ni ukuvuga aho umuturage ajya kwivuza mu murenge we ntabwo arenga umurenge we cya kigo nderabuzima kiri mu murenge hari n'imirenge ifite bibiri bitewe n'ukuntu umurenge ungana icyo gihe ibyo bigo nderabuzima byose bitanga imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida icyo twakumvisha abantu ni uko imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida icyo dukora ntabwo ari kuyiha abaturage gusa nk'uko ushobora kuza ugaha umuturage ibijumba cyangwa se ibirayi cyangwa iki hari ibintu bisabwa ko muganga akora iyo umurwayi hari muganga aramusuzuma akamureba ni ukuvuga hahandi kwa muganga dusuzumirwa niho naho umuturage agomba gufatira ya miti igabanya ubukana bwa virusi itera sida kandi ugeze ubu ndumva ko niho tubona ubuvuzi bw'ibanze ku ndwara zose dufite usibye abajyanama b'ubuzima bari mu midugudu ariko mu byo bakora hari ibyo badukorera cyane nko kurwanya malariya igituntu ziriya ndwara zihuta zishobora guhitana umuntu bikiri vuba haracyari kare ko tubongerera imiti igabanya virusi itera sida bikurikije navuga akazi kenshi bafite bakorera abaturage niyo mpamvu iyi miti tugitanga ku mavuriro ku bigo nderabuzima
ye hanyuma William nawe ari i Kigali abaza ingaruka hakabaza n'ibyerekeranye n'ibiribwa bifashishwa abantu
arakoze William nawe w'i Kigali ngira ngo uko nabivuze ingaruka tuzagira ni ingaruka nziza impamvu umurwayi utangira imiti agikomeye ngira ngo ntuzagira ni nko iyo utangiye kuvura umuntu yaremba ukavura n'undi atararemba ngira ngo ntibazanzamuka kimwe cyangwa si ku gihe kimwe izo ngaruka nise ko ari ingaruka nziza tuzagira ku bantu bazafata iyo miti bwa mbere kandi icyo nakwibutsa abantu ni uko si imiti mica tugiye kubaha ni imiti tuba dusanze turi abantu ahubwo ingaruka nziza ni uko tuzayibaha bagikomeye ibi kikaba cyanasubiza cy'ibiribwa iyo muri gahunda yo kuvura sida cyangwa se gukurikirana afite virusi itera sida icyo tuba tugamije si ukugira ngo babe abantu tuguma duha ibiribwa tubafasha ahubwo icyo tugamije tubaha imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida ni ukugira ngo ibahe imbaraga babashe gukorera imiryango yabo ngira ngo aho niho dushyira imbaraga cyane bitavuze ko dukeneye ibyo biribwa bigendeye kuri ku byo tugenderaho yaba afite virusi itera sida cyangwa atayifite u Rwanda rufite iyo gahunda yo kwita ku mirire y'abanyarwanda ariko gahunda si uko kuba ufite virusi itera sida tugomba guha ibyo kurya ahubwo gahunda ni uko tugomba kuvura kugira ngo ubashe kugira imbaraga ukorere umuryango wawe ubone ibyo byo kurya niyo mpamvu navuga ko ari ingaruka nziza kuba tuzavura umuntu ugishoboye gukora rwa cya kibazo cy'ibiribwa ntacyo azagira azaba umukozi nk'abandi agaburira urugo rwe ateze igihugu cy'imbere
abari bamaze kugera kure se bari bafataga imiti ariko kandi bakaba bakeneye n'ibyo biribwa hari abavuga ko bafata imiti ikabageza kure iyo bayiririye mu ndansa hari kubera ubukene hari icyo kibazo yavugaga cyo kuba bakorerwa ubuvugizi hari igiteganywa
nibyo ngira ngo mu Rwanda nago turobanura abantu bikurikije kuba ufite virusi itera sida cyangwa utayifite dufite gahunda zitandukanye za leta zita ku bantu batishoboye dufite gahunda ziba mu mirenge hari nka zo twita VUP n'izindi kwa muganga naho hari ibipimo dukorera abantu dushaka kureba akavuga ati ese uyu muntu ashaka kubagana mu mirire mibi ukamufasha mu minsi ya mbere kugira ngo abashe kugira imbaraga ibyo byose n'abafite virusi itera sida nabo babibonaho kugira ngo bose tubafatire hamwe kugira ngo na wa undi umwe imiti kuko iyo umuntu atangiye kujya mu mirire mibi kenshi aba hari impamvu hari ugira impamvu yuko yabuze ibyo kurya ariko hari n'ugira impamvu ko hari indi ndwara iri inyuma nicyo cyane kiza kuri virusi itera sida ishobora gutuma ugana mu mirire mibi kubera ya virusi irimo iramunga umubiri wawe icyo gihe rero icyo tubakorera nka gahunda yo kurwanya sida ni uko tubashyira muri za gahunda z'igihugu kugira ngo twese nk'abanyarwanda tuzamukire rimwe
Twibutse abatwumva ko iyi ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi mu kiganiro muri isanga aho tuvuga ku byerekeranye n'uburyo cyangwa se uburyo bushya cyangwa se gahunda nshya yo kuvura abagendana umugera wa sida mu Rwanda. Bagahabwa imiti bakimara gupimwa, bakimara kubonekaho virusi ya sida. Batategereje ko abasirikari cyangwa se uturemangingo tw'umubiri wabo tubanza kugabanuka. Tukaba turi kumwe na muganga Muhayimpundu Ribakare ushinzwe kurwanya sida mu Rwanda. Nagira ngo twongere dusubire ku murongo wa telefone twakire na Antoine uri i Kigali mu Rwanda. Antoine, uranyumva?
Yego, ndabumva.
Igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo?
Murakoze. Abanza nshimire muganga ndetse na Leta yacu uburyo dutwitaho. Hanyuma nari mfite ibibazo bibiri. Icya mbere, mu by'ukuri sida usanga ari ikibazo ku buryo cyane nk'urubyiruko usanga babifata nk'aho ari ikintu gisanzwe, ariko nko ku bantu bakuru bagerageza kucyumva. Ndabona ikindi kibazo rero nabazaga muganga, nabazaga se wenda urugero nk'umuntu wafashe ubwandu nta bimenyetso runaka byaba bigaragaza cyangwa se yiyumvamo byaba bi ku buryo yahita yihuta, yakeka ko yaba yanduye akaba yakwihuta kujya kwa muganga. Hanyuma icya kabiri, ese nta ubushakashatsi aho bugeze, nta cyizere cy'uko umuti ukiza virusi burundu cyaba gihari cy'uko uzaboneka? Murakoze cyane.
Urakoze cyane Antoine, ibibazo byawe ni ibibazo byiza byumvikana kandi bikomeye. Ndibwira ko ibisubizo biri bufashe abenshi bakurikiye Radio Ijwi rya Amerika. Reka tubanze tunyarukire n'i Bujumbura twakire na Uwimpaye. Uranyumva?
Yego, ndabumva.
Ikibazo cyawe cyangwa se igitekerezo?
Yewe, ikibazo nari mfise cyari cyerekeye, nticyari kijyanye n'icyo kiganiro.
None ubwo ntiwakibikira ikindi kiganiro?
Njyewe nashaka mu gihe muzaba mufite ikiganiro cyerekeye iby'umutekano muzoce mumpamagara.
Tuzaguhamagara. Urakoze cyane. Reka ubwo noneho dusubize Antoine ku kibazo cye. Muganga Muhayimpundu Antoine, ikibazo cye.
Antoine, arakoze. Arije avuze ati sida abantu batangiye kuyumva, nibyo dushaka ko abantu bayumva bakamenya n'uko bafata ingamba. Si hari ibimenyetso umuntu yakwiyumvamo ku byo yakwihutisha kujya kwa muganga. Nk'uko nabivuze, kwandura virusi ya sida ubundi nta ndwara runaka tuvuga ko yateye, ahubwo imunga b'abasirikare baturinda. Icyo gihe rero ushobora kubana nayo imyaka igashira ari nta kimenyetso na kimwe uribonaho, nk'uko hari n'undi wakwibonaho ikimenyetso. Ariko icyo tukangurira abantu si uko bategereza ibimenyetso, kuko kenshi iyo wageze ku bimenyetso uba warwaye, uba wageze kure. Ahubwo icyo twakangurira abantu, icya mbere ni uko birinda uburyo bwose bashaka kwanduramo virusi itera sida. Ariko mu gihe wumva ko hari uburyo ushobora kuba wagiyemo bushobora gutuma ukeka ko wakuhandurira sida, icyo tugusaba ni ukujya kwa muganga kugira ngo bagupime. Ko kugeza ubu turapimira Abanyarwanda ubuntu, ngo nta mafaranga utanga, tubipimira kuri bya bigo nderabuzima byose dufite. Icyo twanamusaba ndetse nasaba na bagenzi bacu bose bateze amatwi ni uko igihe cyose wumva ko hari ikintu ushobora kuba wagiyemo cyangwa wakoze gishobora gutuma ukeka ko ushobora kuba wanduye virusi itera sida, icyabikubwira si uko wireba ku maso ukuntu usa, icyabikubwira si uko wumva hari ibimenyetso runaka, ahubwo ikibikubwira ni kujya kwa muganga bakagufatira amaraso bakaguha igisubizo ukamenya uko uhagaze.
None mbaye nka Antoine kuri icyo kibazo kingaheraho, haru icyo kibazo yaravuze ati ibimenyetso umuntu yakwiyumvamo akumva ko yagombye kwihutira kujya kwa muganga. Iyo umuntu arwaye sida ntago umubiri watangiye kumungwa ziriya turiya turemangingo bari basirikare batangiye kugabanuka, ntabwo ashobora kwiyumvamo ikintu tuvuge ngo akeke ko yaba arwaye, ngo tuvuge niba basirikare badakora neza nda ngo acike intege cyangwa agira kandi kantu katuma yibaza.
Wakoze zeni ikintu avuze nuko sida virusi ya itera sida ubwayo si indwara twavuga ngo ifata gutya ifite ibimenyetso, ariko iyo imaze kumunga w'abasirikare hari umwe uzahura na mikrobe y'igituntu arwara igituntu, ubwo ibimenyetso bye bizajyanirana ku gituntu.
Mm-hmm.
Bitavuze ko umuntu wese azaba afite ibimenyetso by'igituntu, ahubwo kandi nta basirikare bamurinda afite akaba yahuye n'umuntu ufite igituntu ko atashobora kukirwanya akakirwara.
Mm-hmm.
Hari uzarwara ibicurane bisanzwe ko yahuye n'umuntu ufite ibicurane akaba afite abasirikare bamurinda. Aruza ni kuvuga za ndwara nizo twita ngo byuririvyo, ni indwara zose zihari ni kuba tugiye mu bimenyetso twafata ibimenyetso by'indwara zose tugira.
Mm-hmm. Nene hari amahirwe se nimukomeze nani
niyo mpamvu navuze ko iyo ugeze ku bimenyetso ubwo uzagira ibimenyetso bihuye n'uburwayi bwagufashe kuko bwasanze umubiri wawe utafite ubwirinzi utazi kwirinda. Icyo gihe ibimenyetso byanjye ntibishobora kuba bitandukanye n'ibyawe, bishobora kuba bitandukanye n'ibya Antoine n'undi wese.
None hari amahirwe se nk'uko yavugaga mu bushakashatsi ko hazaboneka umuti, murakomeza kutubwira ko atari indwara ubwayo, ariko hari yabazaga niba nta mahirwe yuko haboneka umuti watuma, sinzi niba ruwatuma abasirikare b'umubiri bagira ingufu hari ntibagira ikibahungabanya, hari icyo mwamubwira?
Ngira ngo Antoine cyo yabazaga ni umuti ukiza burundu virusi itera sida, nk'ukuntu ushobora kurwara malariya ukanywa umuti ugakira. Icyizere cye kirahari ntitwakibura kuko ngira ngo jeni n'abandi aho twavuye ni kure. Mm-hmm. Aho twavuye ni imiti igabanya ubukana nta gihe kinini nzima zihari.
Mm-hmm.
Ikindi ni uko iyo twibutse no mu myaka cumi ishize numva atari myinshi abantu bafataga imiti irenze icumi, kugira ngo ufate imiti igabanya ubukana n'ingaruka nyinshi cyane imiti ifite, ariko umuntu akanywa nk'ibinini icumi ku munsi, uyu munsi turanywa umurwayi ufite virusi itera sida ngo ikinini kimwe ku munsi, numva ko tugeze kure.
Intambwe ikomeye
umuntu uzakiza virusi itera sida kuko ni ikintu gihangayikishije isi, ni ikintu gihangayikishije abashakashatsi, ni ikintu gihangayikishije za guverinoma zose ku buryo abantu ntibasinzira kugeza ubu. Umuti urashakishwa kandi ufite icyizere ko umunsi umwe uzaboneka, ariko ntutanaboneka kuba dufite imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida ushobora kubana na virusi itera sida n'umuti wawe ari nta kibazo ufite.
Nta kidashoboka, buriya tukomeze tugire icyizere ko bizashoboka uwo muti ukaboneka. Reka twongere dusubire i Burundi twakire Patrick. Patrick uranyumva?
Yego ndabumva.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Aragomba kumubaza mu minsi yambye hari mu 2004 baravuga ko umuntu wafashwe n'umugore wa sida ashobora kumukingira imbere y'amasaha 72, mugabo ubumenga siko biri, menga byarahindutse bibaza. Ubu uwe bakingira umuntu ku mwanya ungana gute, cyanke ubwo bushakashatsi bari bakoze bwa mbere basanze barihembye ntibibaho. Ama ikindi nacyo ngomba kumubaza ni urabona iyo ugiye kwisigisha umugore wa sida bavuga ngo bawutora imbere y'amezi atatu, none se nta bundi bushakashatsi buraboneka bwotuma umuntu ayandi ubwo nyine bacye bayitora kugira bacye bamufasha kuyikingira abo basida batarayarinda kugabanuka cyangwa itararinda kumusizigana kugira indwara zose zivuga ati ugifatwa ntujya kwa muganga. Ubwo bushakashatsi bwo ntabwo baragomba kuvumbura ngo batwe bavuga ati umuntu agikeke ntacyagenda cyangwa umupima yambara kumugura yambara imiti bamuha bigende binyaruka. Aba ikindi nacyo babona ayo nk'abantu benshi barwara nk'umugore wa sida bari mu ibarabara tubwire nk'abantu badakomeye neza mu mbuga,
nta buryo bategura nta bije bateguye gufasha abo bantu bakabapimisha ku buryo bakoresheje tuvuge nk'umuntu basanze mu ibarabara rwa uwo mugera mugasaba aho bagendana n'ubumuga ubwo indwara yo mu mutwe ashobora kumukorera ko bakamujyana akamupima by'ukuri ubwantu bagwaye mu mutwe ashobora gusanga nta bwenge agiye bashobora no kuyigiriza cyane ku buryo bunyarutse ibibazo byanjye byari bishya.
Muretse kugenda gatoya Patrick, abo ibyo uvuga byo gukingira sinzi niba byasobanutse neza ngo mu 2004 bakingiraga iki?
Ubu ubona ugwandiye umugira wa sida imbere y'amasaha 72 ngo hari imiti baguha ku buryo udashobora kwandura umugira wa sida ushobora kucudusangana muri uwo mwanya atarahera ayo masaha 72 bakagukingira. Ubu numvise umenga ntibisa byarahagaze cyangwa biracyaha.
Yego, reka turabwire muganga aratubwira icyo abiziho. Reka twakire na Eme Ibururi. Eme, uranyumva?
Yego.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Numva nashaka mvuge. Kandi ndamujye nkini.
Ntago tukumva neza.
Hello?
Ongera ijwi. Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Nashaka mbaze. Kuko umumbi na kane ari gukingira abaza gukingira abantu. Bakingira umuntu. Bizubwira abasida nyene. Ariko mugabo ubu. Abo babandani.
Ndumva ikibazo cyawe gihuye n'icya Patrick, keretse niba hari ikindi ushaka kongeraho kugira ngo tubwire muganga noneho abashakire igisubizo.
Ikindi nacyo none nk'abahinga ariko bakora iki kugira ngo bigabanuke kuko tumaze kubona miliyoni nka ziri.
Umuganga yabivuze ko ubushakashatsi burimo gukorwa, hari imiti baha abagendana umugera wa sida, uko yatangwaga imiti yatangwaga ntabwo ari igitango ubu ngubu, yatubwiraga mu kanya ko bamaze kugera ku muti umwe gusa, kinini kimwe umuntu afata rimwe ku munsi, izo zose ni intambwe zirimo zigenda zigerwaho kandi ubushakashatsi buracyakomeza. Urakoze cyane. Emeye urakoze. Uti?
Ubushakashatsi bwiyongera
buracyakorwa burakomeza
ko n'indwara yiyongera.
Ye
urumva twashaka nk'umuti w'uburama bishobora gutuma yuko umuti wa ubushakashatsi bwinshi n'indwara nazo agenderaga abantu.
Ariko rero nk'uko abaganga bakomeza kubitubwira, buryo icyiza ni ukwikingira mbere yo kurwara, kuko umuntu ashyizeho akagakurikiza inama z'abaganga ndakeka kwikingira byaba bifite imbaraga nyinshi, bifite n'akamaro kanini kurusha kwivuza, nubwo dusaba nyine abashakashatsi ko bakomeza kubukora kugira ngo bagire icyo batuzanira, ariko kandi natwe ubwacu buri wese agomba gushyiraho ake. Eme urakoze, reka duhe umwanya muganga abasubize. Mwumvise ibibazo bya Patrick na Eme bijya guhura kuri icyo kintu cyo gukingira umuntu ngo amaze kwandura, hari imiti babahaga, ubwo nimwe mwamenya ibyo yashaka kuvuga ibyo ari byo.
Rakompeje ni Patrick na Eme b'i Burundi, ndabashimiye. Ngira ngo ikibazo babazaga si imiti yo gukingira umaze kwandura, ahubwo ni hari uburyo twita mu ndimi z'amahanga tubyita post-exposure prophylaxis, cyangwa se ni nko gukingira umuntu wamaze guhura na n'ibyago bishobora gutuma yandura virusi itera sida. Bitandukanye ntabwo dukingira umuntu wanduye, dukingira umuntu utarandura. Ni uburyo buhari n'ubu turabufite mu Rwanda. Ikibazo bambazaga ngo se biracyabandanya Burundi, iby'i Burundi sinabimenya, ariko i Kigali turabufite ubwo buryo. Ni uburyo nta gishyashya kirimo, ahubwo ni umuntu ushobora kuba akeka ko ese tuvuge ko virusi yandura hagende mu mibonano mpuzabitsina ku rugero rurenga 90%. So ushobora gukora imbonano idakingiye bafite agakingirizo cyangwa se kagacika cyangwa se byose ukumva ko ukeka ko ushobora kuba ushobora kuhandura virusi itera SIDA. Icyo gihe tugusaba kuza kwa muganga ukabivuga, iyo bivuze tuguha imiti, imiti ntitandukanye niyo tuvuza virusi itera SIDA, ahubwo turayiguha ukayinywa ukwezi kose kugira ngo igabanye ibyandura virusi itera SIDA. Kuba uyinyoye ntabwo bivuga ko ijana ku ijana utandura virusi itera SIDA, ariko igabanya ibyago cyane iyo uyifashe mu masaha 48 ukimara gukora iyo mibonano cyangwa se si imibonano mpuzabitsina, gusoza no kuba cyane abakozi bo kwa muganga uri kuvura umuntu ugasanga muhuje amaraso kandi umuntu afite virusi itera SIDA n'ibindi n'ibindi, ikintu cyose ubona ko ushobora ufite ibyago byo kuhandura virusi itera SIDA. Iyo miti turayiguha, na n'ubu iyo gahunda turayifite mu Rwanda, ndetse nibutsa abari mu Rwanda ko ahantu hose haboneka imiti igabanya ubukana bwa virusi itera SIDA, ni ukuvuga kuri buri kigo nderabuzima iyo miti iba ihari.
Hari n'ikijyanye no kubona ibisubizo, yavuga ngo amezi atatu ngo hari ukuntu byaboneka ko kanya umuntu agahita tuvuge ahita atangira imiti.
Yangira ngo ni Patrick akibarije, ubundi iyo ugiye kwipimisha kwa muganga bahita baguha igisubizo cyawe. Icy'amezi atatu yavuze, kenshi iyo bagupimye bagasanga igisubizo cyawe udafite virusi itera SIDA, amezi atatu avamo gute turakubwira tuti uzagaruke, ubu nta virusi itera SIDA ufite. Ariko turavuga ati na nyuma y'amezi atatu uzaze wipimishe, niba wumvaga hari ukuntu ujya kwipimisha wumva uti nahuye n'ibyo kuba narahanduriye virusi itera SIDA, turagupima tugasanga nta virusi ufite. Ariko hari igihe virusi ikiyororoka mu mubiri itaragaragara, icyo gihe turakubwira ati uzagaruke nyuma y'amezi atatu turebe niba usanze uri negative cyangwa udafite virusi itera SIDA. Ariko si ukuvuga ko tugasanga ibisubizo, iyo ufite virusi itera SIDA turayibona tukanabikubwira, na nibwo buryo tuvuga ko uhita utangira imiti kuva iyi gahunda nshyashya twayitangiza.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, twakire ku murongo wa telefone na Ngabirano. Ngabirano, uranyumva?
Ndabumva cyane, ndabumva.
Igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo?
Ego, icyo nashaka kwibariza uwo mutumire mwatumiye nyakubahwa muganga ashinzwe iby'indwara ya SIDA akaba n'umuhinga, nashaka kumubaza mbega aho mu Rwanda, kuko byemerereye mu Burundi ngo hariho ikiringo cy'urucanco ko kwikinga iyo virusi ya SIDA, bo babiteguye, hari nk'urucanco canke haza kwikingira uwo maze kuboneka ko afise izo virusi? Hanyuma ikindi, mu Burundi dusanzwe dusangiye akarere cyo kimwe n'u Rwanda, akarere k'Afurika y'ubuseruko, mbega none dusangiye akarere k'Afurika y'ubuseruko mu by'amagara y'abantu ntidusangiye aho bari kwarakogwa ikintu gihuriwe ko ivya Afurika y'ubuseruko n'u Burundi ngo bushikirwe. Icyo mbona rero nk'intererano hobaho nk'urucanco gutumirwa abantu bose abakomeye n'abadakomeye batararonka uwo mugera, nico nico n'abatarandura bagahabwa imiti yo kwikingira uwo mugera wa SIDA. Nicyo je mbona kyota mu Rwanda, nimba baramaze kubigira i Burundi hamurereye ntavyo ndabona sinzi.
Urakoze Ngabirano kubwo muganga akubwire. Madame Muhayimpundu, hari iki kibazo cya Ngabirano cy'urukingo.
Ngira ngo nkuko namusubiza, kugeza ubu nta rukingo turabona, nkuko nta muti turabona uvura burundu virusi itera SIDA. No mu Rwanda nkagira ngo urukingo turarufite, cyokora hari ubushakashatsi n'u Rwanda rubamo, ubushakashatsi bwo ku isi bukomeza gushakisha urukingo, ariko kugeza ubu nta rukingo rwa SIDA ruraboneka.
Kuri Facebook hari utwandikiye atubwira ati ni Eli aragize ati ni bite ku rubyiruko kuko ni rwo rubangamiwe, kuko bo bobo ntibita ku byo kwipimisha. Iki kibazo rero cyo kwipimisha mubona urubyiruko rukunze ku kwitabira ibyo bikorwa byo kwipimisha kugira ngo rumenye aho ruhagaze.
Kwipimisha ntaraje kwipimisha ngabirano yari abajatse ko mu Rwanda mbona bageze babitangiye se muri East African Community bimeze bite. Icyo namubwira nuko nago nubwo twabikoze mu Rwanda nk'igihugu ariko nka region cyangwa East Africa hari ibiganiro duhuriramo kuko twihuta abantu kuko virus terapie nta mupaka igira. Nubwo ibihugu byacu bigira imipaka ariko yo nta mupaka igira, nukuvuga ko tuba dufite mw'inyungu ko twese ibihugu twishyira hamwe kugira ngo tubashe kurwanya virus itera SIDA. Ese ni kuri ikibazo cy'urubyiruko kwipimisha, kwagaruka muri rusange, ubundi igihugu gishobora kugira gahunda nziza ibayo, ariko twibute ko nta muntu dupima ku gahato, nta muntu dupima ku mbaraga. Kwipimisha ni ku bushake, ariko icyo dukora ni ugukangurira abantu kwipimisha, kuko n'ubundi ntituba dufitiye imiti abantu bipimishe, ntabwo bizakubuza kwicwa na virusi itera SIDA kandi atari ngombwa utakagombye gupfa. Tugarutse ku rubyiruko cyane, niyo twita ni abantu tushyiramo imbaraga cyane, tubashakira ahantu habanogeye, ariko tubyita kubasakira aho tubigishiriza bashaka kuba bakorera imyidagaduro, tugashyirizo gahunda muri gahunda urubyiruko rukunda kugira ngo turebe ko bashaka kwipimisha bakaza, cyane cyo kuko urubyiruko narwo ruba rwibasiye, muzi ko urubyiruko ruba ruri mu myaka aho kubasuka biroroshye cyane, basukwa na ba bantu bakuru bamaze kwandura virusi itera SIDA, gushishoza ku rubyiruko kuba kuri hasi. Icyo dukora ni ugushakisha uburyo dushobora kugera ku rubyiruko tunyuze muri gahunda kenshi bakunda.
Tubwo turakomeza mu kanya iki kiganiro, tongera twakira n'abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika ku buhanga bw'ibyuma, ubwo turakomeza mu kanya.
Itariki ya 16 y'ukwezi kw'indwi hazoba haheze imyaka 20 Ijwi rya Amerika ritanguye gushikiriza amakuru n'ibiganiro mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Ibiganiro vyaryo byagarukanye icizere cyo kumviriza radio inyuma y'amaradio yabivye amacakubiri n'ubwicanyi mu Burundi no mu Rwanda.
Abarundi n'abanyarwanda bakwirikiranye ibiganiro vy'Ijwi rya Amerika barabonye kw'iyo radio yabafashije mu kwiyungunganya, kwizerana hamwe no gusanura imitima.
Iradijwi rya Amerika yabaye bitumwa ko ihuza imiryango y'abarundi n'abanyarwanda yari yatandukanye.
Akarusho ikiganiro dusangira ijambo cyabaye urubuga rw'ibyiyumviro bya bose mu myaka 20 heze.
Mbega imyaka 20 iri imbere izoza niki? Mu kiganiro muri sanga muzobandanya kuronswa karyo kukumenya makuru y'imvaho muturero mubamwo abarindi bihuha.
Kuri telefone ngendanwa tuzokongereza ibiganiro mu masanamu n'amajwi.
Aho muri hose mutubwire ikintu ibiganiro vy'Ijwi rya Amerika byabamariye gushika ubu, uko vyagiye birahinduka.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro muri isanga ku buryo bwo kuvura indwara ya SIDA hakoreshejwe guha imiti abantu bakibonekaho umugera wa SIDA. Kuri telefone twongere twakire abakunzi b'Ijwi rya Amerika bifuza kubaza cyangwa se gutanga ibitekerezo. Ezekiel, turi kumwe?
Yego cyane.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Yego, murakoze. Ani nagomba kwaje umutumire. Yuko i Burundi no mu Rwanda tutanye gatoya, uretse indire gusa do gitano ya mugabo iradivisi mu mico kanye nimbari ngo indwara zidutera n'ibindi tuyuburira ko yo nkakambaza nti mbega none uno munsi barazi kuva kiza sida kibonetse mu icyo gihugu cy'u Rwanda kugeza uno munsi 2016 eske mageze intambwe bwo kwishimira bwo bwa bati mu byukuri turavye kizasiga cyarategeke cyatege iki ko no bwa ko barashigwani je ipiye tanke cyarabananiye ko bo kigwanya hama imagi kuma gifata abantu nkuko tubona hi Burundi hama nkaro rero haje mu gene mhm yona waje ni Burundi yeki kuri kijani nino ema bigenza nayo kanarabumba n'impanuro bo bakora iki mu guha impanuro rwaruka badaca ijya no hino kuko iyo kuraba normal ma Burundi tuda ndazi neza beshi baratinya kugira abana babo ukuri bavuga kubira bwiya ngo impanuro babahaye bagacikiriza baratinya kududurira ko ariyo mpamvu tusanga abana beshi ari byo bagira bagwamo mu kutamenya nk'akaro rero ari umubyeyi ashaka ko ariko arumviriza iradiyo harimo ikiganiro tufashije umwana kugira ngo yumve ukuri aho guhagaze asanga umubyeyi akitazinya niyo radiyo mbega iyo mu Rwanda biriyo cyangwa nk'umuhinga avuga ko yanonosoye ibyo ibijyanye n'indwara y'ikiza cya SIDA ese merano yiwe niyahe yoterera ubwiyo ari mu Rwanda uno munsi cyangwa ari Burundi n'umwana ari Burundi cyangwa mu Rwanda nuko nyine ndo ndagomba kugirama Burundi baragira ibintu by'amaze y'ikirere n'ibindi kugira ngo n'abandi badatuye se teatrale ujya bereka abandi generasiyo n'abo bana akabereka ibyaye nyine nabo kwishingira ubwira akagira ati sike avuga bati uyu yaye cyase cyose nk'iyaye cyase cyose kubera yigenzeje ishono ko nuko ese yo wagira mu Rwanda wowe
Ezekiel urakoze reka tubanze twakire undi kuri telefone mureka tete uranyumva
ndakumva
nawe reka nguhe umwanya muri kiganiro ugire ikibazo cyangwa se igitekerezo utanga
yego murakoze ikibazo nabaza docteur ni ko kigendanye n'imiti n'uburyo bushya bashobora rwo kujya batanga imiti muntu atarazahara cyane nagira ngo rero mbaze se iyo nk'abantu bari batuye bafata imiti ari bakuru cyangwa se abasirikare bamase hari ukuntu umuntu yafataga imiti ugasanga abaye deforme cyangwa se umubiri wuhindutse ukundi ese ubwo hari ingamba zaba z'uko umuntu atazongera guhinduka umubiri cyangwa ngo ube deforme ikindi nakongera kubaza ni nk'abana basanganye baba baravutse banduye ari batoya ese ko hari igihe abana bafata imiti nk'amasiro tumenyereye ku masiro kuko ibinini akenshi bibananira ese uburyo bateganyije bw'uko habaho imiti y'amasiro ku miti igabanyukana ikindi nakongera kuvugaho hari nk'ukuntu bafata imiti hari abantu bagiye bapimwa imyijima hepatite B cyangwa se C ese ubwo barateganya kugira ngo uzaba atangiye cyangwa se ayifata muri ubwo buryo bushya nabo bazapimwe ubu cyane ko hari abagiye boroherezwa bagapimwa ku buntu n'ibigo nderabuzima bagiye bafatira imiti ikindi ni ugushimira nagira ngo nemereye cyane docteur azanshimirire leta yacu y'u Rwanda kuko abantu kenshi bagiye bafata imiti bazahaye bageze kure bararenge mu by'ukuri Imana ibahe umugisha kuko bagize igitekerezo cyo gutangiza abantu imiti bakiri batari bazahara mbese bagatangira imiti ku kigero cyiza batari amasirikare batari bamanuka ndumva rero rwose ari abo gushimirwa Imana ikomeze kubafasha murakoze cyane
urakoze cyane mureka tete ubwo ndumva hari ibintu byinshi uzi kuri iyi ndwara ndumva wabugumye hafi kugira ngo muganga nagira icyo yifuza kugira ngo asobanukirweho abe yakubaza reka muhe umwanya banze asubize ibibazo bya Ezekiel ni byawe mureka tete docteur
urakoze Jenny Ezekiel arakoze
ya vuganyaga inda kensha dufite hakozwe iki ese ko tubone uburwayi bukomeza kwiyongera ese mu Rwanda aho mwaba mwarakoze iki sinzi ibyakozwe ni byinshi sinzi ko navuga muri iminota
muri make cyane kuko hasigaye
hakoze byinshi bye twiba ko indwara ya sida ni indwara iyo wayanduye uba wayanduye ntabwo ari nka malariya wanduriye umunsi ujye ugakira yo ibyo tugira ibipimo tupimiraho ibyo twakoze ese turareba ese ubwandu bushya buhagaze gute mu Rwanda twasanze ubwandu bushya bugabanuka icyo ni ikintu cyiza cyane kigaragaza ko abantu bafashe ingamba zo kwirinda nubwo tutaragera aho tukwiye kugera ikindi tukareba ese abantu banduye virusi itera sida barapfa kuko umugandi kuko bapfa nuko babana na virusi itera sida icyo gihe rero hari ubushakashatsi tugenda dukora tugasanga imibare yacu uko duhagaze y'abantu icyo twita prevalence tugasanga nk'ubu mu Rwanda hashize imyaka irenga 10 turi kuri 3%. Icyo kigaragaza ko abantu banduye badapfa kuko iyo bapfuye imibare yagabanuka ikindi kigaragaza ko ubwandu bushya butiyongera ngira ngo naho dupimira ibipimo by'ibyo dukora naho ibyo dukora ni byinshi twigisha abantu kuko nabivuze tugendeye ku haba urubyiruko hari abantu bakuru ikindi mu Rwanda dukoresha cyane ni itangazamakuru dukoresha itangazamakuru cyane kugira ngo abanyarwanda benshi basige baritabira itangazamakuru babashe kumenya amakuru ikindi twakoresha inzego zose dufite muri gahunda za leta hari nk'icyitegezo natanga nk'imiganda dukora buri kwezi tugatanga ubutumwa ni ukuvuga ahantu hose dushobora gutanga ubutumwa turabikoresha kugira ngo abantu babashe kumenya uko cyane cyane ko bagomba kwirinda
ndumva muri make mumubwiye uko igihugu gihagaze ku bijyanye n'indwara ya sida n'ibyo mukora kugira ngo muyirwanye noneho ku gitekerezo cyangwa se ku bibazo bya Murekatete ubunashima leta y'u Rwanda ku buryo yitabira kurwanya iyo ndwara ya sida n'uburyo yatangiye iyi miti kugira ngo ifashe abantu batari bagera kure nagira ngo nawe mugire icyo mumubwira
Reka tutarakoze cyane arakoze gushima kenshi abashima bari bake kugira ngo nibyo leta y'u Rwanda ikwiye gushima kandi yakoze yabaze n'ibibazo byiza bigaragaza ko mureka tutazi na gahunda zo kurwanya sida icya mbere abazize avuze ati se ko hari abafata imiti bakagiraho ingaruka icyo twamenya ni uko umuti wo gufata ni ikintu kitari gisanzwe mu mubiri wawe ingaruka ku muti usije n'imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida na paracetamol tugura muri farumasi igira ingaruka ariko iyo nabwira Murekatete hahandi twavuye mu myaka irenga 10 nyuma imiti twafataga ingaruka yari ifite siyo izo ngaruka uyu muti dufite n'iyi miti yavuga ituma umuntu ahinduka umubiri iyo miti nk'uyo miti ntitukigira ni ukuvuga uko tugenda dutera imbere niko tugenda dushaka imiti ifite ingaruka nkeya cyane ku mubiri w'umuntu ikindi nuko tubwira umuntu ko iyo atangiye imiti iyo agize abonye ikintu kidasanzwe aragaruka kwa muganga kuko tuba dufite imiti itandukanye myinshi kandi ingaruka ziterwa n'umubiri w'umuntu hari umuntu ugira ingaruka ku muti runaka undi ntayigira icyo gihe ugaruka kwa muganga bakaguhindurira kugira ngo gahunda zose zihari kwa muganga ikindi yavuze ku miti y'abana dufite imiti y'ubwoko bwose kugera kuri za siro babana bavukana virusi itera sida nabwo tubaha ibinini kuko ntibabimira za siro zigabanya imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida kwa muganga baguha imiti ijyanye n'imyaka yawe n'umubiri wawe byose muganga arabibona niyo mpamvu tugaruke hahandi ko ya miti tukiyitangira mu kigo nderabuzima
reka duhe akanya gatoya gasigaye misigaro amasegonda makeya uvuge ikibazo cyawe twumve niba abaganga bazagusubiza mu gihe kiri imbere gira vuba vuba kuko hasigaye amasegonda make
yego nashaka kumubaza turavye nko ngaha mu Burundi nabyo ndashimira leta y'u Burundi ku bijyanye n'imiti kuko abarwayi banduye ntibakire imiti ariko hariho ikibazo kimeze n'amabona gishika muri bino bihugu byacu keshi abantu bari ruguru hariya mu mitumba barapfa cyane kubera
utababarire ntago dushobora kwakira ikibazo cyawe mu buryo burambuye. Murakoze cyane mwese abaduteze amatwi. Nshimiye muganga muhaye impundu ibakare kuri ibi bisobanuro yaduhaye muri kiganiro. Mwakoze mwese kudutega amatwi. Suleiman Tarawari ku buhanga bw'ibyuma, Innocent Kimenyi wadufashe kubahamagara no kubashyira ku murongo kugira ngo maze ibibazo byanyu. Turabashimiye mwese abaduteze amatwi. Eugenia Mukankusi kuri mikoro, mugire ibihe byiza.